put my cocoa. Ai, kahi mea I aloha ia, kahi kai au mau mala. Kahi mea, kahi mea I aloha ia.
Kaua.